daryeel baan sugayee duyalaa iga barshiyo maxan maxan anigu diidi lahaaga maxan anigu diidi lahaaga
darman baan ahayo dar waxaan biday